yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Antinere sappo e joi lewru février hitande 2016 jena yamde sokido studio tamani sagrab ono hedibe odo wattu ono e jam o kompiti to wiide fa hande jaddin kobe be kedde wadde bonnday dile sa haleedi meddi ndi dum buubay femmi citede wiide aljumar jabbi nonde bonnday idi be ngati ton le lamu tumbuto kanye le lamu kidalo wakati jono yimbe wobbe ko di tiwi yewe yel hono arme o hani rufitirade le nokko e kulliti wi dono bonanday di gonde wadirde wakkati jono dum won dunki ande be bi mali an hani wailtinde balal jeewe yalla hono dum habirte jaddin kobbe balal gal mali jogi wakkati jono e gal hani wailtede jeewe yimbel gobbe de nokko be du yalla ngattale hen koyde mu yen ko bonanday di ngada fewde e minisma to kidal to wakkati jono be kulliti wi de be gonde hejjad le hen hejjoji faabe jeewal hono be kani renirde ko he mabbe le mali fu e mangal mudum waldinde be noddirta wayse wakkati jono humininde hono wallude roobe leedi meden di holi tamede puddi golleji mabbe dibe kokkindiri e kafo juude kafo du hokkindiri dum won waldinde be noddirta messi korle majjum be kollectivite be ngaram faabaade ko yaata united team tati debbo do kabaru kebal sekirabe won kabaruji moddi min jogini on do bete hande di bismillah modon e hedaade wallitinde wiide wakkati jono oodo kabaru yottimibe bi mobile armée français gotel kanyu ngabbi do bombore do won alan jabbinodo kenya lelamu kidal o le majjum be kollectivite wala fu keddido le hen mobengel yongel mobile 4x4 no be kollectivite français ko be gonnobe le hen be an bama nayon fa jottoyo joyon wala fu modum humpi wiide do won aljumar jabbinonde bonanday di jaddin kobbe ngad le sa halleedi meden di le majjum micitede wiide do won walde be noddirta akmi kanya ansar din be kollectivite kambe ngaddi do bonandaji ngaddi lelamu kidal o nyele lamu tumbuto le majjum micitede widdu yimbel heddibe le hembe an bardo fa yimbel sappo armi male o kanyi yimbel minisma barmube dunga di le hen hono wori mamadou samaseku
bonandaji tidde ngadi yontere tiagal ko wada le nokku kiddo oni bange tumbutu akmi mbido yo dum golle mudun o masimbini le hen sorrasi mali goto anna wara lebbi kewdi hande ko gubbe terroriste embe anna ngada bonandaji e sutugul yimbel le tatteji mali di fuf dum wadi so bibbe mali fuddi ma sikitade ko wiya armi male warti le nokkuji gubbe kaptoje bonandaji kidal nyande aljumare nde wadi so yimbe kewbe ndardi yu arme mali e gube kaptoje den denta le fedde gote ndenaku ngalure nde e le ko silimni president almayn ko horajo leydi ndi IBK holliti wide no kidal wuri hande ni hebente dabare fay boyata faha le sifagol mako IBK holliti wide kidal wawa latari hono barmande le leydi mali do sa afuf to nyange watte e mbawata dun enen e gollanobe aduna be wasude hebande dun dabare
ko hondoto wobbe kolliti wiide le hen wakkati jono no jaddin kobbe gondi habirede le leedi meden di balangal an hani waylitede jeewe yimbe le gombe le nokko obbe du yalla ngattale hen koyde mu en le majjum be bi fa do heba tabitinde wajibi jeewe yalla hono watte yar alame mali wana wirfito le sa hangal fu e mangal mudu kede kanko no docteur professeur Issa Ndiaye o yo dunki andal o jangino o jande doddo wor le leedi meden di ko hali do en do faccitango Muhammadu Samaseku
eden kaari wadde dabare no jamaari ndi jaati tawer le kabaru denago mudu lamu mali o an han nangurde dun sobu en jottike nokku do bibbe mali e do mballa jiddube mali wallude lam o hebude dabare goddo no o hewtirta leedi ndi fuf dun dongal bibbe mali fuf non jon jon o kay dabare tekkudo hebana ka dun tafun o hebbi deejinde dun tafun yoku jaaliñi di tottondiri hakkilaji do majjum ko yimbeele minisma waawi wadde yo nangude kaaki kaborde gubbe kaptoje de fuf salla armi mal tan tawrete kaaki kaborde
di do bonandaji miccitere wiide minisma du dada e sari majje be kolliti wiide wakkati jono kambe yimbeel minisma be be ngaram beedude boode mabbe be jaw yalla hono be kani renirde ko e mabbe li lamu kidal o kanyi le malifu e mangal mudu le majjum kanko jado kabaruji minisma o holliti wiide be kaajabe beediro yimbe kanyi e kaaki kede kanko noddirte raja ashuru o jado kabaruji walde minisma de ko hali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
tagal ko wadi kidal ko ndena ko nokkuji mudun beedama non dum wada dum kala do min goni do bawde amen woni ko min golla ta golleji li kidal do non dum worri kala do yimbe amen goni hajjabe lamu ma gube kaptoje nokkuji do min goni anda wiide ndena ko amen do dongal mabbe kambe dum fa han de gonde miijari no gollobe nokkuji amen beedata renade hono jamaare gonde nokkuji di du jegitaka fedde ndena ko oni woni jamirowo minisma yo golla ma yoppa golle ille hakkili fedde de kay golle de hana yebede fi min dardibe yo beedana min kaaki kaborde
sekirabo do mbal netri mi joju modo hello amen bemal aningal mi noddirta face Facebook ngal be kulitiwi dum wono hejo heso bangi leledi meden ni godo hejo be kani humanade wakkati jono no be kani haybirde rewbe le gombe le nokko hejo go hulita wedo walde nodde takafonde hokkindiri juude e merci cor leledi meden ni le majjube ngara faabede faabade ko yaata rewbe le ujnaaji tati e temetati e noga leledi meden ni faabe do rewbe be kebe mu e le nokko hulita wedo be ngaran tawed dum non le laamu gawo o nokku no dirte ansango menaka kani le laamu tumbuto be kani gollutton ko yaata lebbi sappo e jago be ngaran faabiraade be rewbe le ko yaata milioji chapande jenay e jenay sefa kede kanko no dirte ummu toure hawa horejo walde kafonde ko haali do hen do foccitango muhammadu samaseku
no hejoji golle de fodani projet o an hani jogade kadjaado mum to gawoton min beydana golleji gawodi sembe mballa merci cop o beydani mi yakawere e holare mo milioji chapande jenay e jenay woni ko min jogani gure teme tati e nogay commune ngaji sappo e didi cercle ji nay e region ngaji didi sahal leedi ndi rewbe hebe gonton e humpitaaki ma sabi rafi kebal mabbe hebatano nawtorade dido projet ji kambari dun merci cop muyi walude be sabi e letti dal sahel ngil burbe fuf tampude hen yu rewbe e sukabe anahani be ngadade hakkilo
walde IMDAS dum wonno walde huminine hakkeji bibbe adama en wonde leleedi meedin di wulitan wiyedle cakkito yonternde be ngadi kawrtel mabbe jonobal le ngaldo kawrtel wakkar jonobe kuliti wiide fa hande be kedjoto hejjoji be jaw yalla hono be kani wayrtide biro mabbe o kanbe lamade be dor kani wadde le hen libbe dum woni anka duubi tati non be kulitiri wiide wakkar jono wala fuko woni walde de darnde mudum fa be jaw yalla hono be kani wadde fa be paabo yimbe le gombe dobe yalla totte hakkeji muen micciteden wiide dum woni habo soldatsi be dungo noddata bere rouge kanye bere vert kambe am AMD as wakkati jorobe gondi e dum woni yimbe nottirtobe bere rouge be kede kanko noddirteer Amadou Boubacar Tegeté o yo secrétaire général de do walde ko haali do hen do foccitango Muhammadou Samaseku
AMD as ana jogi holare mawnde hejabe makko na leedi malindi fuf immade bureau kesso o yo haybude e renude hakkeji bibbe adama leedi malindi ngadana hakkille kabaru demokrasi renude rafi jukkoji nguika e bonondaji kebe leedi ndi e dow no yurgudi ko laturu nyawni AMD jogorto dun soboy bangal mijo e golle mum fuf den ngadani kanbe sarede be hakkille fasan sabi dum wawa wadede ciagal amen procureur o hokki adi wiide dum wadete fay ko oyata o wihi dum golle mabbe non be basta waddi
dum won non nyaloma adnar Allah humin ni kabaru anka idajoji leedi meden dibe kolliti yedu yambereji ngadama le nokku medo le majju hitani kande faabe jey Allah no rajoji kan yidirde kabaruji dino pewir dum won tobber subaade hitani hikande ko be limi rajoji di ko dubbe kolliti wiide rajoji di lamo andini gondi le malidi al jafa e rajoji teme tati wakkati joni o ka fa hande sa jeewi tid Allahji kewdan tongi le hen kede kanko noddete Ramata Dia o yo horejo walde rajoji de noddete finzandi ko hali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
suudu radio an hani latade njottino bibbe leydi fuf kabaruji jam do birki e teddengal tawa dun o yottina halaji be rafi kawral woni hakkune mudun be salla kedibe anna heba famude hakkillaji mabbe anda ila mabbe kono dun tan watta so radio o sifore radio kantido radioji temre tati woni do leydi meden e hakkille am so a ƴewi hakke bibbe mali e dum fandi jati ko yimbe le hasindini dun woni ko be jawtata sabi kala neddo ma dental yimbe bamube anniya joinde radio tawal nafa majjum woni ko be ƴewata tafun tagado fuf ana jogi nesu mudum hono radioji di ngoni tabintinoji di edum heewi nafa bangal leede hono mali do halaji sawi ande kewde radio an hani latade kala jiddo dum heba hedaade gollobe radio an hani sa'a fuf ekintine andal mabbe heedintine sala faamu golle mabbe ana beyda jonno kabar majjum newa felle ballobe bangal on nokku ngadata ko hasindina sabi be andana radio be meedali gollude radio e mbawata andude ko hasindina
figol ballon le rumde afrique debe collectivité sa jewi do hono gube gonde do mali do fuude jalti wakkati jono sona stade malien de bamako be tankibli hen galu be pihi do wono nokku no dirte racine club to bobo to holitawe wakkati jono stade watti baddi tati o do club be kebi baddu goto jagal modube collectivité do wono 11 créateur kanyu gasanay dum fe sabi de do wono leydi libi ndi nokku mo no dirte poli fi do watti dum baddi didi kanyu baddu gotta heb dum 11 créateur jagal modube sen urito de gardan do wono waldi no dirte ende AS Bakari Jande Bara wuli huli tawede beedu gasanay be fi wakande be kawruno dum woni club goto tinizito ben pibe non huli tirawede ciagal mudu de garantinire fa walde no dirten ifas debe kolitiwide ben du ko jehi dum won faale leedi ko duwar nokku no dirte ganywa beedu be kolitiw dum gasanay do en fesabi de ngattaama baddi di keba e fembe du goto
Union Européenne e Royaume Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe jeyalo do ne reso ngaji meden di en puddiran do jennado be cholliti wir tagal ko kawrtal gal timmi dum won hon to bankas to kawrtal gal be noddirta justice transitionnel be kolliti wir wakkati jono di do golleji puddi to jennato woni fana modu do wakkati jono fa pammino no rewbe le kan wobbe tombe kanyen sukabe hakkeji mu en lannibe o do golle to jennato walde noddirta groupe pivot hokkindiri juude e kafo gondo to rutu ngardam fa do kaydo be kolliti wirde asver jabbinonde kawrtal wadi to wakkati jono fa pammino hono yimbe le gombe tombe be dokkindire do hen hakkilaji du ko sukaro be ngatte e ciudi ila jona e ko wakkati jono ko ni fana o do nyalawmo be jaw yalla hono be kal tottirde be do sukabe robe hakkeji mu en lannibe o do golle so jubindido jawdi walde do nation jini rutan garanti minen faado nyafinke dobe kolliti nokku nodde tedo kala jankani e tondo hollita wede kasara goto sami hakkune mabbe dum wono asawer jabbi non de le o do kasara be kolliti wi yimbe le nayo keddiki le hen hewbe do barmi le hen wakkat jono baru be be lenna do doktoroore to nyafinke to be kolliti wi ta jeedo nokku dide be goduno habude burugo goto o do sariya saram hakkune mabbe ile hitade 2012 so sarto be totti do nokku nodde tedo tondo gongo le majjum kambe nodde tedo kala jabe be kolliti wi ta jeedo sarto be terraki le ngongo dum wodi so o do kasar immi hakkuna be dum se grabe tinna cielo en basi wala fu ko dum nafar do kadde nyalom hande kabaruji meden di ka kedde hedaade hono ande do no do e seeda yewtere meden de ana woti se do tamani.